Nagize ngo njyame saa sita z'ijoro mbona uruzi ruje ruhurura rudusanga mu nzu ubundi n'ibintu byose tukaza tubona biri gusohoka
nisanze ndi mu nzu irimo amazi ngeze ku muryango nsanga mu rugo
ni bamwe mu bagizweho ingaruka n'ibiza byibasiye iyo mirenge yombi yo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda imvura yabaye intandaro y'ibiza byibasiye aba baturage yaguye guhera saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba kuwa gatatu kugeza mu masaha y'igicuku ashyira urukerera rwo kuri uyu wa kane ari nabwo amazu yatangiye kugwa nyuma yo kuzura amazi benshi mu basenyewe n'icyo kiza n'abari batuye mu nkengero z'umugezi wa Rubyiro wuzuye ukarengera ukamena mu mazu yabo ibyarimo byose biratikira aba bariganira umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uko byagenze
noneho numva araje ntangira gutora isahani ngo nyadahenyate mu rugo ndahe kabiri abangeze hano mu bibero ndataka kiyokoye wendi ndapfuye wendi ni mu ntabare hariya haruguru haturuka umugabo araza aramfata ati sohoka dore umwuzure waduteye
mu nzu y'ibintu byose nta kimwe twakuyemo umwenda umuntu yashyiraga niwe yambaraga haguyemo amatungo ihene ebyiri inkoko eshatu mbega ibikoresho byose nta gikoresho na kimwe twakuyemo
umwenda twakuyemo n'uwo twasohokanye n'agahene ka karimo gusa ibindi byose ibintuza byabikuyeho n'uburibwa abana byose byabikuyeho
abo baturage baravuga ko nyuma yo gusenyerwa n'ibiza ubu ntaho bafiteho kwerekeza
turiho hanze kandi nta n'ahandi hantu dufite twakimukira sinzi ukuntu mbega nyine tugomba kubaho parisiyo twa dufite yariye gusa nta n'umurima tugera ku musozi nuko twatubayeho harya kuduhingira abaturage
ibintu byose byabaye potopoto mu nzu nta nubwo turabona aho tujya ubu turi mwaha gusa rero turasaba ko badufasha aho tuba
icyo twasaba leta ni byinshi iyo yaduhitiramo icyatumira kuko twe ni byinshi twabuze
uretse gusengerwa n'imyuzure imyaka yiganjemo umuceri ibishyimbo imboga n'ibigori yari ihinze ku buso bwa hegitari zirenga ijana yarengewe yose ku buryo beneyo batazirirwa bajyamo aba baravuga ko biteza inzara nyuma y'ibi
imiceri yose yarangiye ibigori ibishyimbo nta kintu cyasigaye mu Bugarama iki kibaye twari dutunze n'ubuhinzi none byose byatuvuyeho ubu rero dusigariye kuri zeru nta kindi dusigariye ahubwo turabo gutabarwa leta ni ukutugwanaho nyine ahubwo
nta yindi myaka yindi ifite ni ahangaha gusa nari ndi kurebera none nyine byagenze gutya ubwo nyine inzara ni igiye kunyica no mu gishanga nakoragamo njya gushaka guca mu inshuro naho nasanze naho umuceri nawo wose wagiye ubwo aho tugana nyine niho hatuyobeye kereka leta yonyine yagira ubufasha yadufasha kugira ngo turebe ko twabaho
ikibazo dufite ni uko uyu mwaka wose nta musaruro tuzabona ikindi n'abadukoresha wenda bafite nk'amafaranga kuba baduhembanya akabyizi nawe ntaho bazayakura kuko byagiye
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko imiryango bigaragara ko itishoboye izafashwa kubakirwa amazu naho abandi bakirwariza ni mu gihe ku bahinzi ho izo nzego zibasaba kongera guhinga indi myaka madame Kankingi Leonce ni umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere
kuri ubu buso bwo guhinga kubera ko sezari itaragera kure igishoboka baba bashobora gusubizamo imbuto bigakunda bakazeza nta kibazo hanyuma kuri bano basenyewe ikigaragara cyo nuko abasenyewe bose ntabwo ari abakene cyane ku buryo bavuga ko bafashwa n'ubuyobozi twabagira inama ko basana aho bishoboka hanyuma turi kureba wenda badashoboye namba akaba aribo bakwitabwaho
kugeza ubu inzego z'ubutegetsi ziravuga ko nta muturage wo muri iyi mirenge wahasize ubuzima ariko hakaba hari umurambo w'umwana umwe warohowe mu mugezi wa Ruhwa ugabanya u Burundi n'u Rwanda na n'ubu hataramenyekana bene we uretse aha muri Rusizi iyi mvura kandi yateje ibiza mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru y'u Rwanda ahasenyutse inzu zigera kuri 16 kugeza ubu abatuye mu bice byibasiwe baragaragaza impungenge ko mu gihe ibihe by'imvura nyinshi bigikomeje n'ubukana bw'ibiza itera bushobora kwiyongera Demistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda